I got my eyes wide open but I cannot see. Matibabu nimepewa lakini siponi. Chakula nimekula kwa wingi lakini sinoni. Mimi mnyonge nimezingirwa na walafi. Makafiri wenye roho chafu wasopenda haki. Nia yao kuleta ila na uharibifu hawakomi. So tutafanya nini? Tutaenda wapi? Twajaribu songa mbele ila mwishowe hatusongi. Songi tumeparara vijana hawa wazae walisha tuzimia mata. Tusione vile huko mbele kuna kaitabaki. Tumejiwashia mshuma, washa mishuma, washa mishuma, washa mishuma. Sijipate kwenye giza kijana, washa mishuma, washa mishuma. Sijipate kwenye giza kijana.
Monday now exists in a time where his people are fighting to be free, and leaders wanna devour the future that they seek and they never ever see. Power is for the people, fearless people always win.
Na tutajificha wapi tusipopigania haki? Wengi wanaangamia wakiipata mali.
God made man and man made money and money made man them mad. Imekuwa hivyo toka zamani.
Tumeparara vijana hawa wazae walisha tuzimia mata. Tusione vile huko mbele kuna kaitabaki. Tumejiwashia mshuma, washa mishuma, washa mishuma, washa mishuma. Sijipate kwenye giza kijana, washa mishuma, washa mishuma, washa mishuma. Sijipate kwenye giza kijana.